maisha. You're not alone. Wanao kubariki watabarikiwa. Umechaguliwa leo hii kuitwa jina jipya.
Yeah.